told you this one before we sing. You gonna listen. Way back in 2014, we meet in the same studio with the same producer. Did you if you don't know? Anyari ya kubi ni mdogo mwa ikweroko tena nwa maliwa. Anyari ya kubi ni mdogo mwa ikweroko tena situ nwa keni. Mdobinena jalo lingi kono yare kumi. Anyaha mdogo mwa mdobinena jalo lati kono wili kumi.
Super,
you're gonna kick in. Oh, oh, oh.